Good evening, everyone.
Habari za jioni kila mtu mmoja wenu.
Did you enjoy Gracious Choir?
Mmefurahia muziki wa Gracious Choir?
It was best today, right?
Ilikuwa ni bora jioni ya leo.
Please give them another big round of applause.
Makofi kabisa kwa Gracious Choir.
Today, they sang lots of songs.
Leo waliimba wimbo kwa wingi.
You know what that means?
Unajua inamaanisha nini?
It's time to finish.
Ni wakati wa kumaliza.
They sing the most song on the last day.
Waliimba, wanaimba nyimbo nyingi siku ya mwisho.
Do you hear my voice?
Je, mnaisikia sauti yangu?
It's a little bit gone now.
Yeah, ni kama imepotea kiasi.
Do you know what that means?
Je, mnajua inamaanisha nini hiyo?
Now it's time to finish.
Ni wakati wa kumaliza.
So through this week with you, I was very happy.
Wiki hii pamoja nanyi nilikuwa na furaha mno.
And then I'm very happy that I was able to share my heart and share the word of God with you.
Shukuru kwa sababu niweza kuwasiliana moyo wangu na neno la Mungu pamoja nanyi.
I hope God continually bless Kenya.
Na tegemea Mungu atazidi kuibariki nchi ya Kenya.
And all of you who are here.
Na ninyi wote mlio hapa.
Also, I pray God to bring peace to every one of your hearts.
Naomba Mungu aletee amani kila mtu aliye hapa ndani ya mioyo yenu.
So God will bring the peace to your heart.
Hivyo Mungu ataleta amani moyoni mwako.
Amen.
Amen.
Every city,
kila mji,
every counties,
kila county,
and then politicians,
kwa wanasiasa wote,
religious leaders,
kwa watu viongozi wa dini,
and to all of you,
na kwa watu wote.
I will pray to God to bring the peace to all of you.
Naomba Mungu awaletee amani wote.
Okay, let's read John chapter 5.
Tutasoma Yohana mlango wa 5.
Today we'll read John chapter 5.
Leo tunasoma Yohana mlango wa 5.
We read from John chapter 5 verse 1.
Tunasoma Yohana mlango wa 5 kuanzia mstari wa kwanza.
Okay. John chapter 5 from verse 1 I'll read.
Yohana mlango wa 5 kuanzia mstari wa kwanza nitasoma.
After this there was a feast of Jews and Jesus went up to Jerusalem.
Baada hayo palikuwa na siku kuu ya Wayahudi na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu.
Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool which is called in Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches.
Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika itwayo kwa Kiebrania Bethesda. Nayo ina matao matano.
In this lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.
Ndani hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete na walipooza, wakingojea maji yachemke.
For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of the whatsoever disease he had.
Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika akaingia katika ile birika akatibua maji basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata.
And a certain man was there which had an infirmity 38 years.
Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38.
When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in the case, he said unto him, wilt thou be made whole?
Yesu alipomwona huyo amelala na kijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima?
The impotent man answered him, sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool, but while I'm coming, another steppeth down before me.
Yule mgonjwa akamjibu, Bwana mimi sina mtu wa kunitia birikani, maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu.
Jesus said unto him,
Isakamwambia,
rise, take up thy bed and walk.
Simama jitwike godoro lako uende.
And immediately the man was made whole and took up his bed and walked. And on the same day was the Sabbath.
Mara yule mtu akawa mzima akajitwika godoro lake akaenda na ilikuwa ni Sabato siku hiyo.
We read up to verse 9.
Tumesoma hadi mstari wa 9.
This morning we talked about John chapter 2.
Asubuhi tuliongea kuhusu kitabu cha Yohana mlango wa 2.
How Jesus turned the water into wine.
Jinsi vile Yesu alibadilisha maji yakawa divine.
Originally surely it was wine.
Mwanzoni hakika yalikuwa ni maji.
But with the word of Jesus Christ.
Lakini kwa neno la Yesu Kristo.
It turned into beautiful delicious wine.
Haya maji yakawa divine nzuri ya kupendeza na iliyo tamu.
At the same time our life ourselves is filled with sin.
Vile vile maisha yetu pia yamejawa na dhambi mwanzoni.
But through crucifixion of Jesus Christ.
Lakini kupitia kusulubiwa kwa Yesu Kristo msalabani.
He wrote on the Bible about his heart.
Ya katika Biblia kunao moyo wake.
And then with his word he washed us, he sanctified us, and he justified us.
Na kwa neno lake alitutakasa, akatuosha, akatufanya kuwa wenye haki.
Whosoever believes the word of Jesus Christ,
yeyote anayeamini neno la Yesu Kristo,
will receive the power of Jesus Christ.
Anapokea uweza wa Yesu Kristo.
You know, let's think about this.
Hebu fikira kuhusu jambo hili.
There are six parts.
Kuna mabirika sita.
And Jesus said to the servant,
na Yesu aliwaambia watumishi,
hey, draw out and give to the governor or the feast.
Tekeni sasa mkampelekee mkuu wa meza.
What if the servant wouldn't want to do that?
Itakuwaje kama watumishi wataka kufanya namna hivyo?
Oh, no, Jesus.
Hey, la Yesu.
I don't want to do that.
Situtaki kufanya hivyo.
I don't want to get into trouble.
Hatutaki kusumbukana.
Oh, I don't want to do that. That's water.
Hatutaki kufanya hivyo. Haya ni maji.
People want wine.
La tuta, watu watajari.
I draw the water.
Niliweka maji hapa mwenyewe.
It's not wine, it's water.
Haya ni maji.
I don't want to do that.
Sitaki nifanya hivyo.
You know, if the servant refused to do it,
kama watumishi watakata kufanya jambo hilo,
then no, even though Jesus made into wine,
ingawaje Yesu alibadilisha maji kuwa divai,
nobody would have experienced the work of Jesus Christ.
Hakuna mtu atakona na kujua kazi ya Yesu.
Do you understand?
Je, mnaelewa?
At the same time,
vile vile,
you know, even though Jesus cleansed you,
ingawaje Yesu amekutakasa,
even though Jesus washed you,
ingawaje Yesu alikuosha,
even though Jesus Christ crucified on the cross,
ingawaje Yesu alisulubiwa msalabani kwa ajili yako,
even though Jesus says I washed you,
ingawaje Yesu anakuambia kwamba alikuosha,
I justify you and I sanctified you,
ndiko sababu kwa mwenye haki nilikuwafanya kuwa mwenye haki.
What if you refuse to accept?
Itakuwaje kama umekataa kukubali mwenyewe?
No, 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 Jesus.
Oh, la la Yesu.
No, I commit sin.
Natenda dhambi.
I have lots of sin.
Nina dhambi kwa wingi.
No, 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 no.
La la la.
I cannot be sanctified.
Siwezi kutakasika.
I cannot be justified.
Siwezi kuhesabiwa kwa mwenye haki.
If you don't accept,
kama hutakubali,
then you cannot accept the power of Jesus Christ.
Huwezi kukubali uweza wa Yesu ndani yako.
There's nothing else you have to do.
Hakuna lolote unastahili kulifanya.
All you have to do,
unalostahili kulifanya ni moja.
Just accepting the word of God.
Kukubali tu neno la Mungu.
You know,
najua,
in Christ I lived many years.
Nimeishi ndani ya Kristo miaka mingi.
You know, Jesus is such a good friend.
Yesu rafiki aliye mwema kabisa.
You know, Jesus never failed me.
Yesu kamwe hakuniangaisha.
You know, in Christ I experienced many, many things.
Ndani ya Kristo nipata mambo mengi.
Sometimes I face difficulties.
Kuna wakati nikabiliana na matatizo.
Sometimes I face hardships.
Kuna wakati nipatwa na mambo magumu.
Sometimes a lot of problems comes to me.
Kuna wakati shida nyingi zinanikujia.
And I find myself there is no power to overcome those problems.
Nikajipata mwenyewe sina nguvu za kushinda shida hizo.
But you know what? Jesus is such a sincere friend.
Lakini mnajua Yesu ni rafiki aliye mwaminifu.
Never left me.
Na hakuna wakati aliniacha mwenyewe.
And stay with me, and he always solved the problem that I had.
Alikana mimi daima kasuluhisha kila shida nilikuwa nayo maishani mwangu.
That's why today I praise his name.
Ni sababu siku leo nasifu jina lake.
I strongly believe that.
Naamini kwa dhati.
Jesus will in the future.
Kwamba Yesu baada yake.
Jesus will lead my life the most beautiful way.
Ataishi maisha yangu kwa njia ya amani tele.
Only me.
Si mimi peke yangu.
Only me.
Je, ni mimi peke yangu?
No, not only me.
La, si mimi peke yangu.
But also every one of you.
Bali pia kila mtu mmoja wenu aliye hapa.
I strongly believe that Jesus will bring peace to this country.
Naamini kwa dhati kwamba Yesu ataleta amani katika nchi hii.
Also, like Jesus Christ was being best friend with me.
Kama vile Yesu amekuwa rafiki bora kwangu.
I strongly believe that Jesus will be next to you.
Naamini kwamba Yesu atakuwa karibu na wewe.
And no matter what kind of trouble, what kind of problem you face,
haijalishi usumbufu aina gani ama shida utakuwa nayo,
he will stay with you.
Atakana wewe.
He will help you.
Atakusaidia.
He will take you out of the problem.
Atakutoa kutokana na shida hizo.
Amen.
Amen.
You know, in New York,
unajua katika mji wa New York,
there's one time we had a world camp.
Kuna wakati tulikuwa na kambi ya dunia.
You know, to prepare world camp, there's a lots of work.
Kuandaa kambi ya dunia kuna kazi kwa wingi.
And then, you know, while we prepare, we came to a problem.
First,
we didn't have enough money.
Second,
there's not many people who says who's going to come and register.
Well,
I'm preparing the World Camp. My heart fell into very difficult, lots of difficulties. And then in New York, we have a Mahanaim school. And we decide to have World Camp in the Mahanaim Auditorium.
Mahanaim
Auditorium, the chair is very old and lots of are broken.
So we
decide to change the chair.
Hivyo tukaamua kubadilisha viti hivyo.
We look for lots of places.
Tukatafuta mahali pengi tofauti.
The chair was very expensive.
Na viti vilikuwa ni bei ghali.
So we couldn't do it.
Hatukuweza kufanya jambo hilo.
So we gathered together and we had a meeting.
Tukakusanyika pamoja tukakuwa na mkutano.
And then finally we came up an idea.
Na mwisho tukapata wazo moja.
Hey, let's get used to one then.
Tukavitumia viti ambavyo vimeshatumika tayari.
It doesn't have to be new.
Si lazima vikuwe viti mpya.
A used one is looks as new as good as new.
Na kupata viti ambavyo vimetumika lakini bado vinaonekana
kuwa vipya. So the price is half price.
Na hiyo bei yake itakuwa ni nusu.
Wow, let's get a used one.
Hey, tupate viti ambavyo vimetumika.
So we look for the company.
Tukatafuta kampuni.
And we found one.
Tukapata kampuni moja.
We contact them.
Tukawasiliana na wao.
They say okay, we'll give you half price.
Kasema ni sawa tutakupatia na bei nusu.
And they say okay, since it's a used one.
Kwa sababu ni viti ambavyo vimetumika tayari.
You have to bring it and you have to make it.
Lazima tukuje na viti hivyo tuvitengeneze huko ndani sisi wenyewe.
Initially you have to pay half, 50% of what you have to pay.
Lazima mulipe 50% ya gharama yote.
You know, that's the $25,000.
Ilikuwa ni dola 25,000.
It's a big money.
Pesa nyingi hiyo.
So we decide,
tukaamua,
and we send the money to the company.
Tukatuma hela kwa kampuni hiyo.
You know what happened?
Najua mambo gani yalifanyika.
Problem happened after that.
She did it fanyika baadaye.
From then on,
kuanzia wakati huo,
after we sent a half or 50% of the what we have to
pay, baada ya kuwapatia nusu 50% ya pesa ya kuwalipa,
they wouldn't pick up the phone.
Hawakuweza kuwasiliana nasi kwa simu.
They wouldn't receive the email.
Hawakupokea email zetu.
And they wouldn't receive the text messages.
Hawakupata ujumbe wowote ule.
Oh, they must be busy.
Watu
labda wanashughuli kwa wingi. Yeah, that's why they couldn't pick up the phone.
Ni sababu hawakuweza kuchukua simu.
1 month passed.
Mwezi mmoja ukapita.
2 months passed.
Miezi miwili kapita.
I felt very insecure.
Nikakosa amani ndani yangu.
No matter how much I called,
haijalishi niwapigia simu kiasi gani,
they wouldn't pick up the phone.
Hawakuchukua simu yangu.
You know, their company is about 24 hours of driving from where we are.
Kampuni yao iko masaa 24 na kwa gari kutoka mahali ambapo tulikuwa.
So in New York there's a pastor whose name is Terry Henderson.
Huko New York kuna mtu anaitwa Terry Henderson.
So Terry, I told Terry,
unajua nikamwambia Terry,
I don't think it's a good idea just waiting.
Sio ni kwamba ni wazo mzuri kukaa hapa na kungojea tu peke
yako.
Mbona usiende huko?
And meet the company.
Na ukutane na watu wa kampuni hiyo.
Whether they work for a chair or not.
Uone kama wanafanya kazi ya viti vyetu ama la.
So I sent Pastor Terry.
Hivyo nilimtuma mchungaji Terry.
And Pastor Terry went.
Na mchungaji Terry akaenda.
And 2 days later he came back.
Siku mbili baadaye akarudi.
So I asked him.
Nikamuuliza.
So what happened?
Ni mambo gani yatendeka?
Tell me.
Niambie.
Oh, everything went so well.
Kila kitu kilienda vizuri.
Oh really?
Ni kweli.
Are they prepared a chair?
Je, wameandaa viti?
Oh yes, they say 95% is done.
Naam, wanasema kwamba 95% imemalizika.
Oh, that's good. That's really good.
Eh, ni vizuri, vizuri hivyo.
Why didn't accept our phone calls or email?
Lakini mbona hawakuchukui simu hawapokei email zetu?
Oh, because they were so busy they couldn't do it.
Kwa sababu walikuwa na shughuli nyingi ya kuweza kufanya mambo hayo.
Oh, so they are doing it, right?
Kwa hivyo wanafanya kazi hiyo sivyo?
Oh yes, they are almost done.
Ndio wana shughuli wa karibu kumaliza.
And they are ship it to New York.
Hivi karibuni wataleta viti hivyo vikuje hapa New York.
So I asked Terry another question.
Nikauliza Terry swali lingine.
Since you went to factory,
wasabu mmefika kwa kiwanda chao.
Did you see our chairs?
Je, uliona viti vyetu?
Pastor, no.
Akasema la.
But you went all the way there.
Lakini ulifika hadi huko.
You could have checked it with your eyes.
Uliweza angalia viti na macho yako.
You know, there are the people who didn't accept our phone call for last 3 months.
Ni watu hawakukataa kubali simu yetu kwa miezi 3 iliyopita.
Why didn't you to check it with your own eyes. But Terry Pastor, oh no, no, they say it's done. But Terry, those are the people, they didn't answer our phone. Pastor Terry is such a good person. So they say it's okay. And he said, okay, and he came.
Akaitikia na karudi.
I was very angry.
Nilikasirika.
Terry, are you crazy?
When you are able,
how can you do work like that?
Unaweza kufanya namna kazi namna hivyo namna gani?
But they said they're done.
Wanasema kwamba wamemaliza.
Well, you should have checked it.
Lazima uhakikishe.
Oh, I'm sorry.
Samahani.
You know?
Unajua?
After Terry visit.
Baada ya kuwatembelea huyu Terry,
they still don't pick up the phone.
Bado hawakuchukua simu zetu.
They still don't answer the email. Time passed. One day.
Siku moja,
two day.
Siku mbili.
You know,
mnajua,
we have 10 days left.
Tulikuwa tumebakisha tu siku kumi hadi tuwe na kambi yetu.
But they still haven't shipped our chairs.
Lakini bado hawakuleta viti vyetu.
You know,
mnajua,
in order to ship it our chair from there, it takes maybe 2 days. And for them to install, it may take 7 days. So they have to send it like 10 days before in order to finish it before World Camp. But it was like exactly 10 days left. They still wouldn't shape it, and they still wouldn't accept our phone. I was very upset at Terry.
Terry,
did you say they are 95% done? Oh, I'm really sorry. I'll call them. But they wouldn't pick up the phone. You know, every morning I wake up. I go to Mahanaim Auditorium.
Oh,
in 10 days, we have to have about 1,500 students. But there is no chair. My heart felt so difficult. God, what shall we do? God, help us. My heart is in very difficult situation. You know, that day,
siku hiyo,
that when we have only 10 days left, that morning I went my room.
Hiyo, nikaenda chumbani mwangu.
I started to open the Bible.
Nikaanza kuifungua Biblia.
I started to read it.
Nikaanza kusoma Biblia.
You know where I read?
Unajua nilisoma wapi?
John chapter 5.
Nilisoma Yohana mlango wa 5.
You know, word of God is so powerful.
Neno la Mungu lina nguvu mno.
It changes your heart.
Inabadilisha moyo wako.
Does it only change your heart?
Si moyo wako unabadilika tu peke yake.
No, it changes your heart and your life.
Linabadilisha moyo wako na maisha yako pia.
Isn't it?
Yes, if you.
No, that morning, without thinking anything, my heart was full of worries. My heart was filled with despair. And I read the Bible. John chapter 5, from verse 1, verse 2, verse 3, verse 5, 8.
Nine.
I was keep reading John chapter 5. You know what amazing thing is? The word of God is alive. When the word of God enters your heart, it changes your heart. Amen.
Amen.
When you eat food,
unapokula chakula,
you feel full.
Unashiba.
When you eat sleeping pills,
unapomeza tembe za kulala,
you feel sleepy.
Unapata usingizi.
That's the power of medicine.
Ya hiyo ni nguvu za dawa.
What about word of God?
Neno la Mungu je?
Yeah, word of God is much more power than sleeping pills.
Neno la Mungu lina nguvu zaidi kushinda tembe za usingizi.
If you accept the word of God,
ukikubali neno la Mungu ndani yako,
it changes your life.
Inakubadilisha maisha ni mwako.
You know, that morning I read it.
Asubuhi nikasoma.
You know what God showed me?
Mungu alinionyesha nini?
You know, Jesus went.
Yes, alienda.
The pool of Bethesda.
Akaenda katika birika la Bethesda.
There's a man who had infirmity for 38 years.
Kuna mtu ambaye hajiwezi miaka 38.
You know, he's been sick for 38 years.
Amekuwa hajiwezi miaka 38.
And he's laying down.
Na amelala chini.
And there's no one who can help him.
Hakuna mtu yeyote anaweza kumsaidia.
He's so miserable.
Alikuwa ameathirika mno.
And then Jesus asked him.
Yesu akamuuliza.
He can't even get up by himself.
Hataweza kaamuka yeye mwenyewe.
But you know what Jesus said to him?
Unajua Yesu alimwambia namna gani?
Do you know what Jesus said to him?
Unajua Yesu alimwambia namna gani?
If you look at verse 8, chapter 5.
Unapoangalia mlango wa 5.
And verse 8.
Mstari wa 8.
Jesus said unto him, rise, take up thy bed and walk.
Yesu akamwambia simama litoe godoro lako uende.
You know Jesus said to him.
Yesu alimwambia.
Men who had infirmary for 38 years. Rise, take up your bed and walk. You know? Jesus said this. And then what happened? This man actually rose and took his bed and he walked according to the word of Jesus Christ. But that morning, I read this. You know, can you, Jesus said, take up thy bed and walk. Can you say that? Can you say that?
No? La?
Watch.
Yes,
we must say it. Rise, take up thy bed and walk.
Rise up, take up your bed and walk.
Yeah, he can do it.
Unaweza kufanya hivyo.
Do you want me to do it?
Nataka nifanye hivyo.
Rise, take up thy bed and walk.
Simama chukua godoro lako na uende.
Can you do it?
Unaweza kufanya hivyo pia?
Can you?
Unaweza?
You try?
Unataka kujaribu.
Okay. Rise, yes. Take up thy bed and walk. Okay.
Rise up, take up your bed and walk.
On three. 1, 2, 3.
Hebu sema.
Yes.
Ndio.
Jesus can do it.
Yes, anaweza kufanya hivyo.
I can do it.
Naweza kusema hivyo pia.
Pastor Rima can do it.
Naweza kufanya hivyo.
You all can do it.
Ninyi wote mnaweza kusema hivyo.
Right?
Sivyo.
But.
Lakini.
Are we same as Jesus?
Ne, je, tuko sawa na Yesu?
Yeah.
Tuko sawa na Yesu.
You know?
Mnajua.
The point that I want to make is.
Nataka kuambia neno hili la maana.
Jesus said, why? Rise, take up thy bed.
Yesu alimwambia simama jitwike godoro na uende.
I also can say rise, take up thy bed.
Hata mimi nakusema maneno kama hayo.
But what's difference?
Lakini tofauti ni gani?
What's difference?
Tofauti ni gani kati ya mimi na Yesu?
I can make same sound that Jesus made.
Naweza kutoa sauti kama ile ya Yesu.
But my word it's a sound.
Lakini neno langu ni sauti tu peke yake.
Right?
Sivyo.
What about the word of Jesus?
Neno la Yesu je.
It's such a sound.
Ni sauti.
But it has power inside of the word.
Ambayo inaweza ndani ya neno.
Amen.
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 Yeah, that's the difference.
Hiyo ndio tofauti.
I can say all kind of different things.
Naweza kusema kila neno.
Oh, are you hungry? Be full.
Je, una njaa? Hebu kashibe.
Are you poor? Be rich.
Je, wewe ni maskini? Hebu kawa tajiri.
I can say anything.
Naweza kusema lolote lile.
But be careful.
Lakini ukuwe mwangalifu.
This is only sound.
Hii ni sauti tu peke yake.
But when Jesus said to the man who were informal for 38 years.
Kile Yesu alipomwambia mtu alikuwa juu miaka 38.
It wasn't just sound.
Haikuwa sauti tu peke yake.
Isn't it?
Sivyo.
Inside of the sound.
Ndani ya hii sauti ya Yesu.
There was a power.
Kuna uwezo.
There was a strength.
Kuna nguvu.
Inside of the word of Jesus.
Katika neno la Yesu Kristo.
You know, for this man who had informed for 38 years.
Kwa huyu mtu alikuwa juu miaka 38.
No, he needs lots of things to walk. And I stand up and took his bed and walked. You know, he probably laying down for a long time. So maybe his body, his legs, or his arms are dried. Maybe he doesn't have enough strength. Maybe he's still suffering from the sickness. If he could walk, then why would he lay down? Because he cannot walk, that's why he was laying down. So when Jesus says, rise, take up thy bed and walk, he said the word, it carries the power. Amen.
Amen.
He carries the power for him to be healed from the disease. The sound also carries the power for him to have a strength to stand up. You know, it is the word of Jesus Christ. When he says something, and his word also the power goes with it.
And
that power does the word of Jesus Christ. That power fulfills the word of Jesus Christ. Do you understand? That morning, I read this Bible. John chapter 5. Oh, Jesus says, take up that bed and walk. That means with these words, there's also power. Everyone, when you accept the word of Jesus Christ, you're not only accepting the word of Jesus Christ, you have to remember you're also accepting the power of Jesus Christ. But when you reject the word of Jesus Christ, you're not only rejecting the word of Jesus Christ, but you're also rejecting the power of Jesus Christ.
So
then morning, I read this Bible.
Asubuhi nilisoma hii Biblia.
Oh, that's right.
Ni ukweli.
Who told me to have world camp?
Nani aliniambia nikwenda kambi ya dunia?
It wasn't me.
Si mimi mwenyewe.
It was my intention.
Haikuwa ni lengo langu.
Oh, who told me to have world camp?
Nani aliniambia nikwenda kambi hii?
Oh, he was a servant of God.
Alikuwa ni mtumishi wa Mungu.
The servant of God told us to have world camp in New York. Aliambia
tukwenda kambi ya dunia huko New York.
Then imagine.
Afikiria basi.
Who told servant of God to us to have world camp?
Nani alimwambia mtumishi wa Mungu tukwenda kambi ya dunia?
Who?
Nani?
Yes.
Ndio.
Yes.
Ndio.
God said to servant of God,
Mungu alimwambia mtumishi wake,
to tell me to have world camp in New York.
Aniambia nikwenda kambi ya dunia huko New York.
What if God said that?
Kama ni Mungu alisema hivyo basi.
Does God only send the sound?
Je, Mungu anatuma tu sauti peke yake?
I didn't know.
Sikujua.
But that morning,
lakini asubuhi hiyo,
while I was reading the John chapter 5,
nilipokuwa nasoma Yohana mlango wa 5,
I realized that.
Nilitambua jambo hilo.
Oh, it's not my will.
Ah, si mapenzi yangu.
Nor as this is not the will of servant.
Si mapenzi ya mtumishi wa Mungu.
But this is the will of God.
Bali haya ni mapenzi ya Mungu.
God told us to have world camp here.
Mungu alituambia tukwenda kambi ya dunia hapa.
Then
basi
God wouldn't send just sound.
Mungu hakutuma tu sauti peke yake.
God also send power.
Mungu alituma pia uwezo.
What kind of power?
Uwezo wa aina gani?
God sent enough power.
Mungu alituma uwezo wa kutosha.
God sent enough strength.
Mungu alituma nguvu za kutosha.
To have world camp.
Kuweza kuwa na kambi ya dunia.
Inside of the word of God,
ndani ya neno la Mungu,
everything is included.
Kila kitu kimo ndani.
When God says, rise, take up thy bed and walk.
Wakati Mungu amesema simama, jitwike godoro na uende.
In his words,
ndani ya neno lake,
everything.
Kila kitu.
Everything that this man to walk.
Kila kitu mtu anahitaji aweze kutembea.
Every power is included.
Kila nguvu ziko ndani.
When God told me to a world camp,
wakati Mungu aliniambia nikwenda kambi ya dunia,
he knows so everything that I need. Every strength that I need,
kila nguvu nilikuwa nahitaji,
is included.
Kilikuwa ndani.
The morning,
asubuhi hiyo,
I realized that.
Nilitambua mambo hayo.
I asked my heart.
Nikauliza moyo wangu.
What do you need?
Unahitaji nini?
Do you know what I need?
Je, unajua unahitaji nini?
You forgot?
Je, mmesahau?
Do you know what I need?
Je, unajua unahitaji nini?
Chairs.
Nilikuwa nahitaji viti.
Oh.
Ah,
but God says,
Mungu anasema,
you have to have world camp in New York.
Yeah, ukwenda kambi ya dunia hapa New York.
Inside his word,
ndani ya neno lake,
is chair included or
je,
not?
Viti vimo ndani au la?
Included.
Included.
Amen.
Amen.
Do you believe that?
Je, mnaamini hivyo?
Yes.
Ndio.
But,
lakini,
still we could not get an answer.
Baada tukupata jibu
from the company.
Kutokana na kampuni ya viti.
Inside of my heart,
ndani ya moyo wangu,
I rest.
Nilikuwa na pumziko.
Yes, since God told me to have word camp.
Sasa Mungu aliniambia nikwenda kambi ya dunia.
Inside his word,
ndani ya neno lake,
everything is included.
Kila kitu kimo ndani.
I needed chair.
Nilitaji viti.
I needed people.
Nilitaji watu.
I needed money to prepare.
Nilitaji hela ya kuandaa.
God, I need all of this.
Mungu nahitaji hivi vitu vyote.
God told me in my heart. When I say,
Nikisema,
everything that you ever need is included.
Kila chochote unachohitaji kimo ndani ya neno langu.
Amen.
Amen.
So I got up and went to Terry, Pastor Terry's office.
Nikaamka nikaenda katika ofisi ya Terry.
Hey Terry.
Hey Terry.
This morning God gave me a heart.
Asubuhi Mungu amenipatia moyo tofauti.
Call the company.
Hebu piga simu kampuni hiyo.
Okay.
Sawa.
In my heart they will receive.
Ndani ya moyo wangu ni kama watapokea
simu hiyo. Because God promised that he's going to give me this.
Mungu ameahidi kwamba atanipatia
vitu. So Pastor Terry called.
Mchungaji akapiga simu.
Do you know what happened?
Je, mnajua mambo gani yakafanyika?
They still don't answer the phone.
Bado hakujibu simu yake.
This is weird.
Jamhuri ni dakigeni.
Oh, maybe it's too early.
Labda ni mapema zaidi.
It was 8 o'clock, too early.
Ilikuwa ni saa 2 mapema kiasi.
Let's call during the lunch time.
Hebu tupige simu wakati wa chakula cha
mchana. Today God gave me the word.
Leo Mungu amenipatia neno.
That he's gonna give me the chair.
Ya kwamba atanipatia viti.
So in the afternoon we call them.
Mchana tukawapigia simu.
But the problem is.
Lakini shida ni hii.
They still don't answer the phone.
Bado hakujibu simu yetu.
God,
Mungu.
This is different from the promise.
Tofauti na la kawaida.
So I came to my room.
Nikaja chumbani mwangu.
I read John chapter 5 again.
Kasoma Yohana mlango wa 5 mara nyingine tena.
My situation is really bad.
Hali yangu ni mbaya kabisa.
But the word is so clear.
Lakini neno liko wazi.
Isn't it? You know what happened? At that time,
wakati huo,
I received a phone call from one of pastors who are in the United States.
Na mchungaji mmoja katika nchi ya United States.
He lives about 16 hours from New York.
Aliishi masaa 16 kutoka New York.
And he called me.
Alinipigia simu.
Oh, pastor.
Mchungaji.
Oh, Pastor Ann, how are you?
Mchungaji, vipi?
Pastor, what happened to the chair?
Mchungaji, viti vimekuaje?
Did you receive a phone call?
Je, umepata simu?
Oh, Pastor, this morning.
Mchungaji, asubuhi ya leo.
And then I gave my testimony.
Nikampatia ushuhuda wangu.
I read John chapter 5.
Nimesoma kitabu cha Yohana mlango wa 5.
Blah, 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 blah.
Blah, 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 nikaendelea.
So I thought they're going to receive the phone call.
Lakini hawajapokea simu bado.
But they still don't receive the phone call.
Nimwambia tena apige simu lakini bado hawajapokea simu
yake. You know what the pastor told me?
Unajua mchungaji aliniambia namna gani?
Pastor, I need to tell you something.
Mchungaji, nastari kukuambia jambo moja.
What is it?
Jambo gani?
You know, one of my brother
ndugu wangu wa kanisa langu
works at a shopping mall as a manager.
Anafanya kwa duka kubwa kama mkurugenzi.
And in the shopping mall,
na hapo katika duka hilo kubwa,
there is a big theater.
Kuna theater kubwa.
But theater, their business was really bad.
Katika ukumbi biashara yao iliharibika.
Theater shut down 5 years ago.
Wamefunga hiyo biashara yake ndani ya theater kwa muda wa miaka 5.
And this time they decided that they've been wasting the space. So they're
going
to tear up the theater.
Hivyo watabadilisha hii theater.
And they're going to build a new one.
Wanataka kujenga chumba mpya, kitu mpya.
And that pastor remembered our church don't have chair.
Mchungaji akakumbuka kwamba huyo ndugu akakumbuka kwamba kanisa letu hatuna viti.
So that brother asked the owner of the theater.
Huyo ndugu kauliza mwenye chumba hicho cha theater.
You know what do they have? In the theater.
Wana kitu gani ndani ya theater?
Chairs.
Wana viti.
Lots of chairs.
Viti kwa wingi.
So he asked the owner.
Hivi akauliza mwenyewe.
What are you going to do with the chair?
Hivi vitu utafanya nini navyo?
You know what the owner says?
Unajua mwenye viti alisema namna gani?
I will throw it away.
Nataka nivitupe.
So you know what the brother asked?
Unajua huyo ndugu alimuuliza namna gani?
Can I throw it away for you?
Je, nivitupe kwa ajili yako?
And the owner said, okay.
Mwenyewe akasema ni sawa.
Because if you throw away, you have to pay, right?
Kwa sababu kama itatupa, lazima lipe hela.
So the brother called pastor.
Huyo ndugu akapigia simu mchungaji.
Hey, pastor.
Hey, mchungaji.
This owner allowed me to throw like 800 chairs here.
Mwenyewe viti amesema ni vitupe ni viti 800 hivi.
That's why the pastor called me.
Kwa sababu mchungaji alinipigia simu.
Pastor Park.
Mchungaji Park.
Do you want me to bring the chair to you?
Unataka nikuletee viti hivyo?
Imagine my answer.
Ebu fikiria jibu langu.
Do you think I would say no?
Ndio unaonaje nitasema la?
No way, right?
Asiwezi kusema namna hivyo.
I said of course.
Nisema naam vilete.
We don't have time.
Hatuna muda.
You have to bring of course. Why did you call? Nisema
viti mbona ukapiga simu?
So that pastor,
huyo mtungaji,
after Sunday service,
baada ya ibada Jumapili,
get all the brothers together.
Alikusanya ndugu wote pamoja.
And they went.
Wakaenda.
And they removed all the chairs.
And they
put it in the truck.
And
they're driving 16
hours. And
came to New
York. New York.
The theater had been shut down
for 5 years.
So the chair is rusty, there's a mold. At
that
time,
you
have many, many short-term
missionaries.
Oh, this is why God sent a lot of short-term missionaries. Okay, every short-term missionaries come. All the brothers and sisters come. From today,
we're
going to work in the factory. Chair cleaning factory. And then we're not going to rest until we're done. So one part they scrap out the rust. One part they repaint it.
One part
they remove the clothes and wash it.
You know
that factory ran 24 hours a day. All those short-term missionaries and brothers and sisters. At night, they're working, but their eyes are gone. Some brother, their eyes closed, but they're still working.
You know,
the problem is, we have to install the chair in the auditorium. But we are all pastors. We don't know how to do it. But it needs quite a skill to install the chair on the floor. I
asked
Pastor Ann, have you ever done this before? No. Because you know, you have to put the bolt in it and we have to install.
As much as a bolt down and to be work a VT to be working down.
I ask him, can you do it? You know what he says? Do we have choice? You know what he said? No, we don't have choice. Then we have to do it.
So,
now we run another factory called chair installing factory. That factory ran 4 days without stopping. You know, I went there 3 in the morning and they're installing the chair. I went there 5 in the morning. They're removing it. Why are you removing? Oh, because we install wrong place. So we install, remove, install, remove. You know, the day we are having the world camp, chair was installed. Completely. 800 of chairs. Completely installed. Everybody's. They lost. Everybody has like a. Looks like they lost mind.
Because
they couldn't sleep for 4 days. But through the grace of God, the day we are having the opening ceremony, that morning we are able to finish. This is how God works in our life. Yes, not only that. You know what happened? So our word came supposed to start on Monday. And it was Saturday. While we're installing the chair, we are taking like a 5-minute break. And one of our church members came to me. And he asked me, Pastor, tonight can I sleep at the church? Why do you want to sleep at church? You have your own house. You know what he said? Pastor, you did not know? Know what? You really didn't know? No.
La.
Pastor, hurricane is coming to New York. Hurricane.
Hurricane nakuja hapa New York.
What?
Pepo hurricane. Nini?
What is coming?
Ni kitu gani kinakuja?
Pastor, you really did not know?
Je, mchungaji hukujua kweli?
know, hurricane was coming to New York.
Upepo wa hurricane ulikuwa unakuja New York.
It's supposed to arrive on Sunday.
Unafika Jumapili.
And it's the, one of the biggest hurricanes that ever hit New York.
Na hiyo hurricane ndio iliyo kubwa kabisa katika mji wa New York.
That's why.
Ndio sababu.
All the public bus.
Ndio sababu basi zote.
All the public subway.
Hata you know subway zote.
All the bridges are disconnected.
Hata daraja zote zimekatika.
And he lives a shore area.
Anaishi katika mahali ambapo ni karibu na bahari.
They say you have to evacuate and they give the evacuate order.
Wakaniambia kwamba watoke wakawa wamewaambia jambo hilo mapema.
Really?
Kweli?
Because we are so busy installing the chair.
Kwa sababu tulikuwa na shughuli za kuweka viti.
We didn't have time to watch the news.
Hatukuweza kuwa na muda wa kuangalia taarifa ya habari.
Pastor, hurricane is coming.
Mchungaji, tufani kubwa inakuja hapa.
Everything is shut down right now.
Na kila kitu sasa kimefungwa.
Airport is shut down.
Hata uwanja wa ndege umefungwa.
You know what?
Najua nini?
Pastor Park and Gracia's Choir.
Mchungaji Park na Gracia's Choir.
They are supposed to leave from Mexico City.
Walikuwa wanastahili kutoka katika mji wa Mexico.
On Sunday.
Ya siku ya Jumapili.
And should arrive in New York on Monday.
Na wafike New York siku ya Jumatatu.
But because of hurricane.
Lakini kwa sababu ya tufani hiyo.
The airport is shut down.
Ya uwanja wa ndege umefungwa.
If airport is shut down, airplane cannot land.
Kama uwanja wa ndege umefungwa, hakuna ndege itawasili huko.
Where Pastor Park's gonna land?
Basi mchungaji Park atafika wapi?
They cannot jump out of the parachute, right?
Hawezi wakaruka kutoka kwa ndege.
So I called the airline company.
Hivyo nikapiga simu ya kampuni ya ndege.
Oh, sorry.
Oh, samahani.
Airline, airplane is canceled.
Yeah, basi ndege imeahirishwa.
My heart.
Moyo wangu.
I just want to hit my head on the ground and die.
Nilikuwa nataka nigonge kichwa chini na nife.
My heart felt so difficult.
But
you know what? God is speaking to me. Remember? Who told you to have World Camp? It's you. Why can you give like peaceful way? Why are you giving me so much hard time? You don't like me?
Je, unanipenda?
I have so much like blames and like
kwani kulalamika na laumu.
But God is speaking to my heart.
Lakini Mungu kanena na moyo wangu.
To his word.
Kupitia hili neno.
Hey,
hey.
John chapter 5.
Yohana mlango wa 5.
When I say have word camp.
Niliposema ukwe na kambi ya dunia.
Inside of word.
Ndani ya hilo neno.
Everything.
Kila kitu kilikuwa ndani.
Everything that you need for the world camp.
Kila unachohitaji kwa ajili ya kambi ya dunia.
Is there.
Kiko katika hilo neno.
Do I need chair?
Je, nahitaji viti?
Yes.
Ndio.
Do I need students?
Je, nahitaji wanafunzi?
Yes.
Ndio.
Do I need money?
Je, nahitaji hela?
Yes.
Ndio.
Do I need guest speaker?
Je, nahitaji mnenaji mkuu?
Do I need?
Should
I just leave it open? Okay, this time we'll listen sermon, but guest speaker is not coming due to airplane cancellation, so we're going to stay for 1 hour, okay? You cannot do that, right? Do I need guest speaker? Of course. What about Gracia's Choir?
Gracia's Choir, Jay.
Tonight, performance was so beautiful.
Ah, Johnny Ali walicheza vizuri kabisa.
Really?
Kweli?
Oh, without Gracia's Choir.
Na bila Gracia's Choir.
I cannot imagine having world camps.
Siwezi kufikiria kuwa na kambi ya dunia.
Yes, God. I need Gracia's Choir.
Na Mungu nahitaji pia Gracia's Choir.
I need guest speaker.
Nahitaji mnenaji mkuu.
I need everything.
Nahitaji kila kitu.
Who said to have world camp?
Na nilisema ni kuwa na kambi ya dunia.
It was you.
Alikuwa ni wewe.
I put everything.
Niliweka kila kitu.
I have nothing to say.
Sina kusikwa na kusema.
Oh God, airline is canceled.
Lakini Mungu ndege imeahirishwa.
I called the airline.
Nikapiga simu ya ndege.
You cannot cancel the airplane.
Hatuwezi kuahirisha ndege.
You have to depart.
Lazima tuondoke.
You know, airlines, the representative says.
Yule mwakilishi wa kampuni akasema hivi.
Man, there's an airplane, airport is closed.
Ya, kuna ndege lakini uwanja wa ndege umefungwa.
How can you go? That's impossible.
Tunaweza kwenda namna gani? Haiwezekani.
You know?
Unajua?
Really amazingly.
Jambo la ajabu ni gani?
We, in our church, we have a sister who runs the travel agency.
Kanisani mwetu kuna dada ambaye ana traveling agent.
She comes to me.
Akaja kwangu.
Pastor.
Akasema mchungaji.
It's no use to fight airline people.
Basi hakuna haja na kupigana na watu wa kampuni ya ndege.
They cannot depart the airplane. unless airport is open.
Hawezi waka ndege karuka kama uwanja wa ndege haujafunguliwa.
But pastor, near Neo, where there is no hurricane.
Lakini mchungaji karibu na Neo kama hapa ambapo hakuna tufani hii.
Airport is still open.
Bado wamefungua uwanja wa ndege huko.
So right now I'm going to look at the tickets.
Hivyo nitatazama tiketi saa hizi.
And I'll buy as soon as it's available.
Nitanunua tiketi zikipatikana.
So let's put choir and pastor that way.
Tuweke mchungaji na kwaya katika njia hiyo.
You know, it was like a mission.
Ilikuwa ni huduma yake.
It was like a mission impossible in the movie.
Ni kama tu mission ambayo haiwezekani ndani ya movie.
So she was looking for the ticket.
Alikuwa anatafuta tiketi hapa na pale.
Oh, pastor, call Gracious Choir.
Hey, mchungaji piga simu Gracious Choir.
And tell them to run gate number 3.
Waambie wakimbilie katika lango la 3.
There are 3 seats open.
Kuna viti 3 viko huko.
And now I'm buying it.
Sasa navinunua.
So I called the airport.
Nikapigia uwanja wa ndege.
Hey, Gracious Choir, 3 people go to gate 3.
Gracious Choir, watu watatu endeni kwa lango la 3.
So the Gracious ran to the gate 3.
Gracious Choir, watu watatu wakaenda huko.
And they got on the airplane.
Wakaingia ndani ya ndege.
And the sister, oh pastor.
Hey, mchungaji.
Gate 5.
Mlango wa 5.
2 seats available.
Kuna viti viwili huko.
Tell Gracious Choir to run.
Waambie Gracious Choir kimbilie huko.
We only have 20 minutes left.
Ya kuna dakika 20 zimebaki.
Okay.
Okay, sawa.
So I called the Mexico.
Kapikia huko Mexico.
Okay, gate number 5, 2 people.
Watu wawili, lango la 5.
Mission impossible.
Yeah, mission impossible.
All night long.
Usiku kucha.
I became one of the travel agents.
Nilikuwa mmoja wa watu wanashughulikia safari.
And she called me.
Akanipigia simu.
I called Gracious Choir.
Nikapigia Gracious Choir.
Okay, 6.
Eh, pateni viti.
5 people.
Watu watano.
Run, you don't have time.
Kimbia, hakuna muda.
So they ran.
Wanakimbia.
And this way.
Njia hii.
And that way.
Njia ile.
It was hard to pick them up from the airport. But before we start our world camp, guest speaker, all of choir members were able to come. Amen.
Amen.
You know one more thing? Hurricane hits New York. 5,500,000 houses lost power.
Nyumba 500 zote 1500 zilikosa nguvu za umeme.
And in Mahanaim,
hapo Mahanaim,
around Mahanaim there are so many houses.
Hapo karibu na Mahanaim kuna nyumba nyingi.
They all lost power.
Hizo nyumba zote zilipoteza umeme.
Except Mahanaim.
Isipokuwa tu hapo Mahanaim.
Amen.
Amen.
Only Mahanaim we had electricity.
Hapo Mahanaim tulikuwa tuna umeme peke yake.
Imagine there's no electricity.
Kufikiria kwamba tuna kambi hatuna umeme.
This is what happens if you don't have electricity. If you don't have electricity, you will probably not be able to see me. God fulfilled the money.
Mungali tupatia hela.
God brought a lot of people.
Mungali leta watu wengi.
God gave us chair.
Mungali tupatia viti.
God gave us a guest speaker.
Mungali tupatia mnenaji mkuu.
God gave us a gracious choir.
Mungali tupatia gracious choir.
And God gave us electricity.
Mungali tupatia pia umeme.
Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Bwana sifiwe.
No, this is the Lord that we believe.
Huyu ndiye Bwana tunayemwamini.
Amen.
Amen.
Whoever accepts his word,
you're
not only accepting his word. If you accept his word, at the same time, you're accepting his power. Throughout this week, we've been talking about salvation. We've been talking about forgiveness of sin. We'll talk about the faith. We have talked about the Bible. We talked about the word of Jesus Christ.
So
what's the important thing? Let's think about this man. No, Jesus said to him, rise, take up thy bed and
walk.
Put yourself in this man.
Ebujiweke katika nafasi ya mtu
huyo. You're laying down.
Unalala chini.
You've been laying down for 38 years.
Unakuwa chini miaka 38.
You can't even move.
Hata uwezi kusogea.
You're dying.
Unakufa.
And some young man came to you.
Na mtu kijana mmoja anakuja kwako.
Who you never ever seen before.
Ambao hujawahi kumuona hapo mbele.
And all of a sudden this man.
Na kigafla mtu huyo anakuambia.
Telling you.
Anakuambia.
While you're laying down.
Wakati umelala chini.
While you cannot move.
Wakati uwezi kusogea.
Telling you.
Anakuambia.
Rise, take up thy bed and walk.
Simama jutuke godoro lako na uende.
What would you do?
Utafanyaje?
What would you say?
Utasema namna gani?
Put yourself in this man.
Hebu jiweke hapa kwa nafasi ya mtu huyu.
Imagine myself in this position.
Hebu jifikirie mwenyewe katika msimamo kama huo.
Because we know we read the Bible is Jesus.
Sasa tumesoma tukaona kwamba ni Yesu.
But probably he did not know it was Jesus.
Lakini huyu mtu hakujua kwamba ni Yesu ananena na yeye.
Laying down. Some young man came to you. Look at you. Rise, take up that bed and walk. What would you say? What would I say? Who are you? If I can rise and take up my bed and walk, do you think I will lay down like this? Who are you? What's your name? Are you out of your mind? If you want to help me, why don't you give me some bread? I think I might do that. What are you? Right?
Savior.
Yeah, even though it's Jesus, how can I get up? I've been laying down for 38 years. Look at my leg. It's all withered. I have no strength in my back. Don't tell me just anointing. Just give me some money. Maybe, probably, that's what I would say. If you didn't accept the word, he's not accepting power either.
Hakubali nguvu pia ndani ya neno.
You know, many times,
mara nyingi,
I felt myself like this man.
Nilihisi mwenyewe kama huyu mtu.
Jesus is speaking to my heart.
Yesu ananena na moyo wangu.
But many times,
lakini mara nyingi,
when I look at my situation,
napoangalia hali yangu,
when I look at my circumstances,
wakati naangalia mazingira yangu,
oh Jesus, I cannot do this.
Yesu siwezi kufanya mambo haya.
Oh Jesus, because of this, I cannot do this.
Yesu kwa sababu ya mambo haya siwezi.
You know how many times,
unajua ni mara ngapi,
you look at your circumstance,
niangalia hali yangu,
when you look at your situation,
unapoangalia mambo yako,
reject the word of God.
Unalikataa neno la Mungu.
If you reject the word of God,
ukilikataa neno la Mungu,
you also reject the power of God.
Unakataa nguvu za Mungu pia.
Amen.
Amen.
What the Bible said to you.
Bina kuambia namna gani?
What was the Jesus been telling us?
Yesu amekuwa akikwambia namna gani?
Through this Bible crusade.
Katika hii crusade ya Biblia.
I washed your sin.
Niliosha dhambi zako.
You are washed.
Umeoshwa.
You are sanctified.
Umetakaswa.
You are justified.
Umehesabiwa mwenye haki.
That's what Jesus has been telling us.
Yesu amekwambia mambo hayo katika crusade hii.
Throughout this Bible crusade.
Wakati wa crusade hii yote.
Now it's your choice.
Sasa ni chaguo lako.
What are you gonna do?
Je, utafanyaje?
Oh Jesus, I commit so much sin. How can I be washed?
Nimetenda dhambi nyingi, nitaoshwa namna gani?
Oh Jesus, I still have lust stored in my heart. How can I be righteous?
Bado na dhambi nyingi ndani ya moyo wangu, nitakuwa mwenye haki namna gani?
Oh Jesus, I still have hatred. How can I say
yes,
I'm holy?
Bado na chuki, nitasema ni mwenye haki namna gani mimi?
Are you gonna reject the word of God through your circumstance?
Je, utakatana na Mungu kupitia mazingira yako?
Are you gonna do that?
Je, utafanya hivyo?
No.
La.
Right?
Sivyo.
How come you're all of a sudden silent?
Ghafla mbona mmekuwa kimya?
Are you tired?
Je, mmechoka?
Pastor, please finish. We have to go home.
Mtungaji tafadhali, mara tunataka kwenda nyumbani.
It's a Sunday. Tomorrow I have to go work.
Leo ni Jumapili, lazima kesho niende kufanya kazi.
You know?
Mnajua?
Are you gonna do that?
Je, mtafanya hivyo?
No.
Usikatae neno la Mungu.
Like this man.
Kama huyu mtu.
Even though he's been sick.
Ingawaje amekuwa mgonjwa.
But what he did?
Lakini alifanya namna gani?
Regardless of the situation.
Bila kuangalia hali yake.
Regardless of who you are.
Bi pasipo yeye ni nani?
He accept word of God as it is.
Alikubali neno la Mungu jinsi vile lilivyo.
Is that correct?
Je, huo ni ukweli?
When Jesus speaking to you.
Wakati Yesu ananena na wewe.
Hey Kenyan people.
Hey ninyi wa Kenya.
I washed your sins.
Naliosha dhambi zenu.
I sanctified you.
Naliwatakasa.
I justified you.
Naliwahesabu kwa wenye haki.
What do you have to do?
Je, unastahili kufanya namna gani?
All you have to do is.
Unastahili kufanya namna hivi.
Amen, Lord.
Amen, Bwana.
Thank you, Jesus.
Asante Yesu.
I will accept you.
Nakubali wewe.
No matter what you say.
Haijalishi unasema namna gani.
How different it from my situation.
Haijalishi tofauti na hali yangu namna gani.
I will accept your word.
Nakubali neno lako.
I will accept it. I'm cleansed.
Nataka kukubali kwamba nimetakaswa.
I will accept that I'm washed.
Nakubali kwamba nimeoshwa.
Just accept the word of God.
Kubali tu neno la Mungu.
Okay?
Ni sawa.
And the word of God has a power.
Na neno la Mungu lina nguvu.
You know, there's a liar.
Kuna mwongo.
There's people who lies.
Kuna watu ambao wanasema uongo.
Right?
Sivyo.
The liar.
Huyu mwongo.
What's the liars?
Mwongo ni nani?
They don't take the responsibility in their words.
Hawachukui jukumu katika maneno yao.
Right?
Sivyo.
That's what we call liar.
Huyo ndio mwongo.
What about Jesus Christ?
Na Yesu Kristo je?
Does he take responsibility to his word?
Je, anachukua jukumu juu ya neno lake?
Yes.
Ndio.
Of course.
Naam.
When Jesus says you're washed.
Wakati Yesu amesema kwamba umeoshwa.
Even though you're not washed, so Jesus is saying that oh you're washed.
Ingawaje hujaoshwa, je, anasema kwamba umeoshwa.
Is that what he does?
Je, Yesu anasema namna hivyo?
No.
La.
Right?
Sivyo.
When Jesus so says you're washed.
Yesu akisema kwamba umeoshwa.
In his word, there's a responsibility.
Katika neno lake anachukua jukumu pia.
Because Jesus is not a liar.
Kwa sababu Yesu si mwongo.
And there's one thing that Jesus cannot do is lie.
Kuna jambo ambalo Yesu hawezi kufanya, hawezi kusema uongo.
When he said through the word,
anaposema kupitia neno,
then he had to take the responsibility.
Lazima achukue jukumu juu ya maneno yake pia.
Amen.
Amen.
You know, I'm very thankful.
Nashukuru.
That I'm inside of Jesus Christ. After I came to inside of Jesus Christ, I left everything in Jesus'
name.
You know what?
Mnajua nini?
It is so amazing.
Ni jambo la ajabu.
That Jesus is leading my life.
Yes, anaongoza maisha yangu.
I face the difficulties.
Mimi nakutana na matatizo.
I face the hardship from time to time.
Nakutana na magumu mara nyingi.
But Jesus never ends hardship as a hardship.
Lakini Yesu amalizi shida kama shida.
Jesus never ends problem a problem.
Yesu amalizi magumu kama magumu.
Jesus always turns problem into joy.
Yesu anabadilisha shida na kuwa furaha kwangu.
Jesus always turns hardship into hope.
Anabadilisha magumu na kuwa tumaini.
Jesus always turns problem into happiness.
Anabadilisha shida na kuwa furaha kwangu.
That is why I love Jesus.
Kwa sababu nampenda Yesu.
That is why he's my savior.
Kwa sababu yeye ni mwokozi wangu.
That is why he's Lord.
Kwa sababu yeye ni Bwana.
And that is why I believe in him.
Kwa sababu namwamini yeye.
Up to now Jesus has been leading perfectly to my life.
Hadi leo Yesu ameongoza maisha yangu
kamilifu. I strongly believe.
Ninaamini kwa dhati.
Even from now.
Hata kuanzia leo.
Until I cross the river of death.
Hadi nitakapovuka mto wa mauti.
Until I grab his hand.
Mpaka nitakaposhika mkono wake.
He will lead my life.
Baada ataongoza maisha yangu.
Amen.
Amen.
Believe in him.
Mumwamini yeye.
Accept his word.
Mukubali neno lake.
Don't reject the word of Jesus Christ.
Usikatae neno la Yesu Kristo.
With your situation.
Katika hali yako.
With your thoughts.
Na mawazo yako.
Those are the evil ones.
Hayo mambo yote ni maovu.
If you just accept your word.
Ukikubali tu neno lake.
He will make your life beautiful.
Ataifanya maisha yako yapendeze.
If you all accept the word of Jesus Christ.
Ninyi wote mkikubali neno la Yesu Kristo.
It's only a matter of time for peace to come to Kenya.
Ya basi itakuwa ni muda wa amani kuja Kenya.
Do you have peace inside of Jesus Christ?
Je, mna amani ndani ya Yesu Kristo?
Yes.
Ndio.
Do you have satisfaction inside of Jesus Christ?
Je, kuna kuridhika ndani ya Yesu Kristo?
Do you have security inside of Jesus Christ?
Una usalama ndani ya Yesu Kristo?
Amen.
Amen.
Accept him.
Kumkubali yeye.
And it will all come to you.
Na kila kitu kinakuja kwako.
Thank you for listening.
Asante kwa kunisikiliza.
Let us pray.
Na tutaomba.
Dear Heavenly Father God,
Mungu Baba utupendaye,
we thank you for this Bible crusade.
Nakushukuru kwa sababu ya crusade hii ya Biblia.
Dear Father God, even though there's a rain and there's some difficulty,
Baba ingawaje kulikuwa na mvua na magumu mengine,
but you led this Bible crusade so beautifully.
Uliongoza hii crusade ya Biblia kwa njia ya kupendeza mno.
We were able to hear your words.
Tuliweza kusikia neno lako.
We were able to praise.
Tuliweza kusifu.
Dear Father God, it was the most memorable moment in our life.
Ilikuwa ni muda wa thamani wa kukumbuka maisha yetu.
We thank you that you gave your words to us.
Nakushukuru kwa sababu umetupatia neno lako.
We thank you that you gave joy in our hearts.
Nakushukuru kwa sababu umetupatia furaha ndani ya mioyo yetu.
Dear Father, we believe that you will bring peace to here.
Baba tunaamini kwamba utaletea hii nchi amani.
And dear Father God, we ask you to bring comfort to every one of you who are sitting here today.
Baba umpatie faraja kila mtu aliyeketi hapa.
Father God, we thank you.
Mungu Baba tunakushukuru.
We like to put everything on your hands.
Kila jambo tuliweka mikononi mwako.
Like you had been leading our life.
Kama vile umetuongoza maishani mwetu.
May you lead our life in the future.
Uzidi bado kuongoza maisha yetu katika siku za baadaye.
Father God, we glorify your name.
Mungu Baba tunalitukuza jina lako.
We give thanks to you.
Tunakushukuru Bwana.
I pray in the name of Jesus Christ.
Naomba katika jina la Yesu Kristo.
Amen.
Amen.
Thank you very much.
Asanteni sana.
Bwana asifiwe.